Mr. Mysterio. Mr. Mysterio. Apotezanga hivi, skiza. You can be better than them. Chapa kazi sasa my son. Go make me mama proud. Blessing to God them son. Bile una come up. Don't let them put you down. Haters gon' pop. Usishtuke na wow. Watalipa mazao kata kwa show. Utashiba na zao kwa house ndo. Utapata vikao kibao na mo. Mapesa kibao kwa ndo sindo. Wanapenda wale ballers. Wanapenda fuko nono. Aso bila commas. Waziro eka commas. Full stop, sita sema mo. True talk, please be true. Full speed, just keep hold. On the pedal, I keep moving. Bila muziki si oni vile ungekua. Ungeoma kushida pedi akiwa kituo. Akipanga vile atatoka aziuze tena tena. Arudi ndani atoke tena na tena. Easy high son. Unataka nini kama siyo fame? Unaogopa nini wao limbs? Hasa smart sahau na mga dims? Negative vibe hooky your game. To the tops acha maringo. To the cops epuka mapingo. Hasa smart hadi marinkos. Usini sahau kiwa kwa limbo.
Never son. Hey. Never forget my words. Hey. You can be better than them. She told me. You can be better than them. Than them.
You can be better than them. You can be better than them. You can be better than them. You can be better than them. Tell papa, mira su tunaguka, mahodere modeña na otuko, nadimo tamodo orara serio, nadimo irazimo siga kira muno.
Never son, hey, never forget my words, hey, you can be better than them, she told me, you can be better than them,
you can be better than them. You can be better than them. You can be better than them. You can be better than them.
She told me. She told me.
Mr. Mysterio.
Can only get better, baby. Why?